Angaze ngayibona intombi njengawe, ngalihamba lonke ilizwe ngifuna nanawe. Waze wamuhle, wamuhle, ngithanda wena wedwa akekho omunye. Ngithanda wena, wamuhle, ngithanda wena, wena wamuhle. Ngithanda wena, wamuhle, ngithanda wena, wena wamuhle. Wamuhle, angikwazi nokubekezela. Wamuhle, amantombazane ungithatha ungibe umuntu wesifazane. Ungisuse emagqumeni, ungisuse emakhosombeni, ungifake emathandweni. Let me love you, let me love you, let me love you more. Show you more to my love. Oh, yeah. Angaze ngayibona intombi njengawe, ngalihamba lonke ilizwe ngifuna nanawe. Waze wamuhle, wamuhle, ngithanda wena wedwa akekho omunye. Ngithanda wena, wamuhle, ngithanda wena, wena wamuhle. Ngithanda wena, wamuhle, ngithanda wena, wena wamuhle.
Let's take a walk, let's take a stroll. I wanna tell you how I feel about you, about you. Think we should talk, just let me know how you really, really feel about me, about me. We ain't got no time find my heart's desires. I am your queen, you are my king. I think I born in these when Jenga, yeah.
Waze wamuhle, wamuhle, ngithanda wena wedwa akekho omunye. Ngithanda wena, wamuhle, ngithanda wena, wamuhle, ngithanda wena, wamuhle.